Umusani yashatse gucumita gigiri baby barwana umufiririzo abantu bateza minambari irakomera bihinduka umuhenerezo ntiwamenya muri bufiterezo kuko barasana bafite ibibazo bananiwe gufata icyemezo menya uyu mubeba akeneye murirezo uburaya n'ingeso niba utabyemera ugenda ubibaze na so iyo uraranye itoso ntushobora kuyirariza sosiso tubyina byukiye ibumoso niyo mpamvu mbatambitse magaso nta kiroso k'umunigo udatendera amasoso inyonga inzoga kwitaraga na miyaga nambaraga n'amafunga niwe turagukiri kuburaga ku mihanda n'amashereka y'irondo n'imbobura uracyegereka muri midiya n'imeruka kwita muswerana ni ku nkuba supasta arashaka gucumita arashaka icyo cyane giteyemo neza gipepeta kindigota ntabyo ntibyamarira data ndigutigita ndagaruka ndacanga mikarita supasta arashaka gucumita arashaka icyo cyane giteyemo neza gipepeta kindigota ntabyo ntibyamarira data ndigutigita ndagaruka ndacanga mikarita jinota iputa amatabo buturu datereta setani protai baby yacaguye amavuta kadagiye atahi iyo meta akabose aracyura aracumita tonda arabyuka rero meta imboga irasara arakubita ku gikuta ntanane ntamurane na n'ijambo mu kigali uzase nduhupale baguhucyure bagusele inaha ni kigali niga yaguka ndibera abana batayuburire barashaka mamamare inyonga inzoga kwitaraga na miyaga nambaraga n'amafaranga niwe turagukiri kuburaga amashereka y'irondo n'imbobura uracyegereka muri midiya n'imeruka kwita muswerana ni ku nkuba supasta arashaka gucumita arashaka icyo cyane giteyemo neza gipepeta kindigota ntabyo ntibyamarira data ndigutigita ndagaruka ndacanga